na jumpers. Abashabal tagash. Ukona ngufagash. Jehovah my witness. Ukona ngufagash.
Shem.